Petro homa eto so ebien. Petro homa eto so ebien tie di kan. Simon Petro, Yesu Kristo akoya ne somafo, de koma wanga wenye jidia nebo ye den se yende no, yen nyankopon ne ajenkwa Yesu Kristo chen neemu. Odom ni asumje no somamo, o nyankopon ni yen evrade Yesu hun nimdiemu. Senia ni nyankopon fem ahwa den, di niyama efa unkwa ne unyamesompa hunyina ache yen, niya onam enyunyam, ne mani nyɛ so afrɛ yɛn no ho nimdie mu ɛno nso so na ɔnam akyɛ yɛn bɔhyɛ a ɛsosoe akɛse akɛse a ne bo yɛ den na sɛ moanya aguan akɔnɔ mu prɔwa a ɛwɔ wiase a moafa eyinom so anya Onyankopɔn siu no bi eyiara nti na mo nso mommɔ mmɔden nyinaa mfa nka ho na monkyerɛ mo gyidi no mu mani nyɛ ne mani yɛ no mu nimdie ne nimdie no mu anida hɔ ne eninda honu mu buasetɔ ne buasetɔ no mu nyamesompa ne onyamesompa no mu onuadɔ ne onuadɔ no mu nidɔ na sɛ eyi no mu wɔ mu na ɛdɔso a ɛremma mo nyɛ anihafo ne wɔn a wɔn so waba yɛn Awurade Yesu Kristo ho nimdeɛ fam efisɛ nea eyi no abɔ no no yɛ onifraefo na nani nhu akyiri ade na ne yure efi ne bɔne a wayɛ deda no hohoro enti mom anuanom mommɔ mɔden nhyɛ mo frɛ ne mo powden na sɛ moyɛ eyinom a morenhintiw da na saa na wɔbɛma mo kwan aboro so akɔ yɛn Awurade ne yɛn agyenkwa Yesu Kristo daa ahenni no mu enti meremma mani mpa so sɛ mɛkae mo eyinom daa nanso munim dedaw na moatim nokware a ɛwɔ hɔ yi mu nanso mebu ne sɛ ɛteɛ sɛ mete ntamadan yi mu yi mede nkae bɛkanyan mo sɛ menim sɛ ɔpa a wɔbɛpa me ho ntamadan yi bɛba ntɛm so sɛnea yɛn Awurade Yesu Kristo nso ayi akyerɛ me no nanso mɛbɔ mɔden na me wiase fi akyi no moatumi akae eyinom da biara na enye anansesɛm a wɔto no nyansɛm akyi na yedi kaa mo yɛn Awurade Yesu Kristo ahoɔden ne ne ba no ho asɛm na mmom yɛyɛ n'anuonyam kɛse no ho adansefoɔ a yɛn ani tuae na onyaa ne di ne anuonyam fii agya Nyankopɔn nkyɛn no ɛne sɛ saa ne yi fii anuonyam a ɛsɛ ɔkɛse no baa no so sɛ oyi ne me dɔba a ɔsɔ m'ani no yɛn a yɛn no wɔ bepɔ kronkron no so no tee saa nne yi sɛ ɛfi soro bae nanso yɛwɔ adiyifo asɛm a ɛgyina hɔ pintin kyɛnsa ɛno na sɛ mohwɛ no yiye sɛ ɔkane a ɛhran baabi a ɛhɔ yɛ kusuu de kosi sɛ ade bɛkye na adekye nsoroma no apue mu koma mu a moyɛ no yiye mohu ɛyi kan sɛ kyerɛw mu adiyisɛm biara nnam onipa nkyerɛase so efisɛ adiyisɛm bi amfa onipa pɛ so amapɛn na onyankopɔn nipa kronkron no sɛnea honhom kronkron de wɔn rekɔ no na wɔkasae petro homa a ɛto so abien ti abien na atoro adiyifo nso wɔ ɔman no mu sɛnea atoro akyerɛkyerɛfo bɛba mu mu nso wɔn na wɔde ɔsɛe fekusɛm bɛba abɛhyɛ mu na wapa Awurade a ɔtɔɔ wɔn na ogyee wɔn no po na wɔde ɔsɛe a ɛbɛba ntɛntɛm aba wɔn ho so na bebree bɛdi wɔn ahohwisɛm no akyi na wɔn ti wɔbɛka nokware kwan no ho nsɛmmɔne na wɔnam anibere so de asisisɛm bɛpɛ mo ho mfaso wɔn na ɛfi tete wɔn atemmu ntwentwɛn ase na wɔn sɛe ntɔ nko na sɛ Onyankopɔn ankora abɔfo a wɔyɛɛ bɔne no so na mmom ɔde esum kabii ahama kyeree wɔn guu asaman amanehunu bun mu sɛ wɔmfa wɔn nsie atemmu a na sɛ wɔankora tete wiase so na mmom Noa a ɔyɛ teneneekafo a ɔto so awotwe no nko na ogyee no na ɔde nsuyiri bɛkata amumɔyɛfo wiase so no na sɛ ɔdan Sodom ne Gomora nkuro nso na ɔde ɔsɛe buu wɔn fɔ de wɔn yɛɛ sɛnnahɔ maa wɔn a akyiri yi wɔbɛyɛ amumɔde na oyi lota otia emumoyefo no de won ahohwi abrabo hawo no na nea onipatene no tena won muhui na ote no mrato nyuma no ye ne kra trene no ayaya de da nyina Awurade nim senia obeyi won a wode fere som no afi sohwemu na wama watwe won a wontie aso de won asie atemuda ne titiru no won a wodi honamachi efi ho akonomu na wote otumidi ahi woye anuodenfo ahopefo won ho mpopo se wobeka anuonyamfo ho asembone nanso abofo a wowo ahoden ne tumi a eso no nka asembone mmu won aten awurade anim na eyinom de wote se mmo a woni adwene a won su ni se wa wo won se won kire won sei won waka ni a wonnim ho nsemmone wo be sei won ankasa sei mu na wo benya ne a entie so akatua ne a wo bu no enije ne da ahohwi asetena wo ye ngikan ne dam wo de won apimpim si bo ahohwi nanso won ne mo rididi wo wo aniwa a aware sei ahye no mama eri nwo wo bone ho da wo dada akra won ase nya ntimie wo wokoma aben anibremu wo ye nuabomma wo agya okwantrene no akofom kwan wo akofa bill ba billiam kwan no so ono na ope nea entie so akatua nanso onya ne mrato ho atanyi afuruma ontumi nkasa de onipa ne kasai siw odifo no nkwasi asem no kwan eyinum ye mura nsu nnimu suwisiwa mframa bohu derekọ won na wode sum kabikabi asie won na wokeka ahupo sem ahwe nnimu nam honam akonomu de ahuhisem dada won a wogwan fi won a wobọ na ada mu branu mu nchei wose won adeside ho bọ na won ankasa de woye opro nkroa efise nea adi obi sunkunim no eno na eye no akoya na se wonam awurade ne agyenkwa Yesu Kristo hu nimdie so aguan wiase fi na wotoa bio wo mudi nkugu a won akiri asetena adan won bone akyenkan de no na nka eye ma won se wan hu trene kwan no kyen se wan hu na wadan afi ahyede kronkron a wode ahye won no mu na aye won senia nokware benu si
okrama no asa akọ na nkasa fish bio na preko a wagware no akọ ni dontori a oyantam mu no mu
petro homa etusu abien ti abiesa adofo eyi ne homa etusu abien a merekyere mabrɛ mu emu na mede nkai mekanyan mu adwene jinenyilen se monka nsem a adiefo kronkron no aka to ho ne yen a yeye mo asomafo ahyede a eye awurade ne agyenkwa de no mu hu eyi kan se na ebedi akyiri no mu feldifo a wodi wankasa akono akyi de feldi beba abeka se ne ba no ho bohye ewo he na efi se agyanom de da yi ade nyinaa tene a ete fi adebom fiase wobuapa ma won yure fi se efitetete no osoro ni asase a efi nsumu na fa nsumu betim ho no nam onyankopon asem so na ebai na eno ara so na nam na nsu yiri wiase a ewo bre no so no ma esei na osoro ni asase a ewo ho yi wode na asem no ara akora so wode asie ama oja ama atemu ne nipa amumoyefo seeda no na adofo momma adebia ko yi nhintaam se da kro ye awurade se mfirisia apem na mfirisia apem ye no se da kro awurade nche ne bohye ho se nea ebinum bu se eche na mmom oma ne bujo chemamo ompe se nipa bi bayira na mmom ope se won nyina ba adwensakram na awurade da no beba se oyufo ba emu na osoro de kukurududu betwem akọ na ewi mu fitiase de behyew asei na asase ne mu yuma behyew enti se enu nyina be se ya nipa ben na esese moye wa abrabo kronkron ni onyamesom pamu se motwen na moma onyankopon dano ba yentem enu mu na osoro be so oja asei na wim mfiti asede anan ahyew na se ne ane bohyete no ye retwen osoro foforo ne asase foforo a tenene timu enti adofo se moretwen eyinum enti momo moden na wahumu se nipa a woni nkekan ne dem asomdwae mu na mumu yan awurade abojochere no se nkwaje senia yen nua dofo paulo nso de ne nyansa wode ama no kire omo senia oye ne huma nyina oka eyinum ho nsem wo munnu mu nso emu na nsem a ase ye ohunawo na won a wonsua ade na won ase ntimi toto no senia woye kire nsem a aka no nso ma won ankasa sei no enti adofo se munnim de dawo enti monhwɛ mo ho so yiye na wamfa amumoyefo na ada asem no amfa mo ankobi na mo amfi mo ankasa tim a mo atim no mu anhwe ase na munyin yan awurade ne agyenkwa yesu kristo dom ne nimdea mu ono na anonyam kanu afei ne daa